night.
Yeah, yeah. I feel like a, pain.
My bestie.
Nechaji kuish, nechaji kuinterrupti, nechaji peace. Nechaji this, I see love in my miss. Could you suicide, you're not feeling heartless. So sad. We say I wanna see my joy is too bad. Make sure to care, to come and believe you play God. Work hard. Jitengeneze mentality, kwepo wa OG study. Sina pulling, strikers, kabi. Bitch ana say, eti akili ya zichaji. Niko willing, rambo wa pigani. Hambo siku eze huyo, rambo wa bishani. Oh, kuna maisha after. Na dunia ni highway chapter. Oh, wamedeta laka. Nimetoa ya moyoni, funguwa ukurasa. Ana kuchekia moyoni, anachu. Back up. Nimesha juu oni sumwe kivipi. Back up. Ma picha nayo kivipi. Back up. Mesha kwachia wana ma picha nayo kivipi. Back up. Majamaa nooks, matendo fix. Family cheating, tuna feel guilt. Marafiki fist, wamemanga manzi yangu tafuna mifupa. Kunivepa jama janja ikanipa kichupa. Kanipa headache ino mapresha panda suka. Upendo family dondoka, guy ame cheating OG huyu nyoka. Back off. Niko willing, rambo apigani. Hambo siku eze huyu, rambo abishani. Oh, kuna maisha after. Na dunia ni highway chapter. Oh, wamedeta laka. Nimetoa ya moyoni, funguwa ukurasa. Ana kuchekia moyoni, anachu. Back off. Nimesha juu oni sungwe kivipi. Back off. Ma picha nayo kivipi. Back off. Mesha kwachia wana ma picha nayo kivipi.